ururka samafalka salaama haba ayaa deeqaraashinka deersiyanga 70 qos oo tangare oo konolanga magaalada Mandera taasoo iyagu ku wanta bariis sokor saliid iyo pasta iyo waliba gobro ku hayaa gudoomiyaha digmada iyo masuulinta kale oo ku dareeri ururka samafalka ee salaam haba aanu ku mid ah dadkii la deersiya deeqtunga ayaa mahadnaqay ururka deeqtun hadirsiyo oo na sheegay iyo baahi badan iyo aan qabanga deeqtun raashinka ee la hadir
ama Nuur Shariif alla buuladana buulcheena way Allah ay barakee wax badan ay noo imaadeen wiilishaan khair Allah ha sii haafad iido intaan ka masaakin ay door jeer imaadeen oo wax siyeen waana garab qabteen Allah garab qabta qashinka la keenay adiga buu ku jiro boosha ku jirta sokor ku jirta digir ku jirta saliid ku jirta usba ku jirta majani ku jira Allah barakee haafad iido intaan ka masaakinsan ay ku bilaabeen wax badan u qabteen wax badan ay imaadeen haddii kowno ma aha Allah barakeeyo diidooda Allah u yeela anagana waxay nala sii Allah noo daaweeyay dambigooda iyo dambiga waalidkooda Allah dhaafa aad iyo aad ay noo garab qabteen asantu sana wa fi anyu wa barakeysin yin dhalinyaro way dantooda Allah gaarsiin dantooda Allah gaarsiin diidooda Allah u yeela
salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaat marka boolashayna way marka raashayni naar ganne ee rabbi sanikeenna insha Allah duris sokor duris aa fadin burki booshe ke jira Allah in barakee insha Allah inta soo qaban qabis Allah barakee
madani Ibrahim aleeda dad kreer boola cheyna way in badan inta keentay oo misaakiinta raashin ka siiday wala ay xullo ala daa min miskeen fawaid lil musallin alladina ma salatihim wa rabbikin aate wa ki taajir ki maantani wa taajir asle wa misaakiin way asagoo intaas oo maal haysado oo dharka xuno cadaysan oo kale aan qabantii lagu rido godkaas lagu rido waa laga taga idinkoo dadka misaakiin waa ilaahay idin qaarqaaray ilaahay idin kaalmeeyay inta misaakiin kale ilaahay idin kaalmeeyay
ururka samafalka salaam haba yasi joogtay oo ku qayb qaaday an gargaarukaas iyo caawiyaha dadka danyartay oo ku noolan magaalada Mandera.